mulila magezi genyina engeri chitegera mutnage mazimo rumu pulire sukurumyeko ngena nategera ne pulilanga magezi gagala kundetera buzibu ovanga kumutwa ba muchalo na jamu site na fitinga munaitira mukade atenga wodda muchalo nga nacho chitegera nyo kusinga bananyini cho
zobongo unesera obongo unesera uinza no kupita wakaiba wakagezi musoloji kali magezi wakuno obongo unesera nze
ngena nenkwasaganya obufumbo bwange bajja bange bambi nembasasira engeri kyenkwasaganya omusajja waabwe ntidde bano bagenda kundoga
bodda ku mulimu ne bakozi bannange eyo nabo bagenda kwegoba
lela banvuganya mbyobufuzi bakita waabo mbabunya obufofofo wuwo amagezi gagenda kunzisa
amagezi bwe gayitira olusigayo noona
engeri kyategeramu muga katonda eriku supidi ya kika kya kizungirizi ntegeera mu ngeri yabe lwakitula nendeje muzanta ne kasangati
ntegeera mu ngeri yabategeera n'abatategeera n'abategeera empola ntegeerera abatasoma nentegeera ne mu ngeri yabasoma kwasaganya abakozi bannange ne bakama bange ne bakasitoma baffe n'abantu b'omu nju yange amagezi gange gansobozesa bakwasaganya kuumye n'enkolagana ennungi n'emikwano gyange lw'amagezi gange kwasaganyisa n'abatanjagala abakalitima bakalinkwe ne bannanfusi mbasaba munsabire amagezi bwe gayitira olusigayo boona
nyo negasoboze sokwezula nga ndi muto okumanya byenjagala mu bwangu negasoboze sotekesa mu nkola ebirooto byange n'okubitandika okola n'amaanyi okozesa amagezi n'okugumiikiriza n'okulemerako ebiremye ne neebuuza kuba bitegeera kitegeeza kutegeera nnyo ate nga waliwo n'ebigaana ne mbireka kitegeeza kutegeera nnyo nziramu okwebaza weebale kumpa amagezi gano genyina neebaza n'abanyambya tuukiriza ebirooto byange neebaza n'abampagira sapooti yammwe yensobozesezza ku buli kyenyina
sobodde olabirira abaana bange ne bakadde bange sobodde olabirira famire yange n'ekitundu kyange sobodde okwongera ku ggwanga lyange kozza n'ensi yange